You can make it red foot, sasa, crazy cane, AY, no break it down, Jifani wa shop, catches, kill the zoo, you can rap, quani hit, quit the rap, yote, yote, you can make it red foot, sasa, crazy cane, AY, no break it down, Jifani wa shop, catches, kill the zoo, you can rap, quani hit, quit the rap, yote, yote,
We kubali au kata, si wasani, ndani ya bango tunaonekana ni kama vichaa sababu ya mambo Yetu ya kipumbavu tunayoyafanya sasa na vitu change kwa kufuata Niko kumi ya rap, number one, achana na fano so iweze, kwa mfano MC, mshindwa kurap, kacheze boringo, jaribu mnana dada ni fan Number two, njo, siku kimbia shiveli wende kurap, go unacheza, makida Rap ndana bop bada ina future Fuka chukuta Tashenga pole kutoko jikuta Ndigo megonga kuta Harafu chupu ime kubana Mbele mbali afu nyuma mbali Kichwani maumbi kibawa wakati mfukoni Hamna kitu Number three Yo, siku shika kinuza rufate madem Ram, suna tena ni mwiko kwa hariko Kwa nyacha mwaka utomaliza Nika offense kuzike tufane matanga Tule bilwao tukusa au Number four Yo, ekima kwa baba na mama Ndo msima maisha bona Nakama mini kamulizi nsanga au kingi dunga Nika pay respect and show them love Shikamo baba, shikamo mama Apangini ati atafat Number five Kama Steve, ni King Crazy GK, my MC, sinuwa penny life Na sinuwa mispeni kuya higa mamba so ya weza Sina wone kane kichaka Tika umati kumbo unachisha Tiyo what's up Bangi nyingi Chakuna chenye ugali kwa chumi wapi na wapi Na mada mda kidoka ka umedata Umekuwa mtamu Faida yu wapi Number six Kama kaksi Na indo kuba kuliko zo Nasema mapenzi dani ya kazi Ni kama kuchanganya mafuta na maji Kamwe avichanganywi Kwanza kazi Alafu mapenzi ndo ya fuate Kwa nipenzi kichopta uzembe Ate wa enga na ulikisha sema Number seven Kama given Ini moja kwa moja tokea siku nyingi kwa mbali kwa wazi Nasema kazi ni kazi Ni mladi kwa nwende kinywani Chichati na tukiweza kaka kifanyi Mladi kiwe alali Kiwa ramfanya gizani So natali Kibeba zege Imbalege yote pora keni usilege lege Habipite Number eight Na apaji case taki debate Nasema Never trust nobody So katika phase ama chochote Narudia tena Never trust nobody So katika phase ama chochote Kwani lafiki yako na mpendo Na uyo anakugeuka na kukanyagia dadaku Sometimes ata mkeo Lakini samani kama nimekuzi Master J Number nine Ejo, na ini kwa wale wote ma MC Nuntoe kufa mahariko You wanna be hariko Be hariko Lakini J unayelewa Ede mana yalise nituwa kutuwa hariko Unacheza kwa nikufuta bangi so hariko Kurap so hariko Kunywa kipara so hariko Kupaji nizikubwa Arafu mlekezo so hariko Uchafu so hariko Kupika kuli so hariko Kula mtungo so hariko Kuchukia madem so hariko You wanna be hariko Check me later at www.kingkwajk@opanga.com Number 10 Desimu na kuzitimiza Amri kumi za Mwenyezi Mungu aliyokuumba You know what? I mean Usue, usihibe, usizini, usitamani Mpende baba na mama na siku zako Kupati kuwa nyingi hapa duniani Mpende jirani yako ambao mwenyewe unavyojipenda no more Hey yo, hey what? Come on, sema now
Oh yeah Dana funny Crazy K Nah, AY, we break it down, son
Yo,
MC Weka kilini mikuwa rap yote kumi Pandela dim, oye fata zote ganuni Ni wengi mtacheza, mkia weka haya kapuni Tuliza body, soma mchezo, ndugu waraka yote nini Wengi mneiga mambo giza mbeleni Nafanya rap, one kane mziki wa kiuni Msege mambo mseo yeweza I tell you guys, mtacheza Kweli daddy kubwa, itachemsha Ikende wrong, na mikuja rap, kumi, hakuna future
You can make it rap, boy Sasa, crazy cane, AY, na break it down Jifanyo wa shop, catches, kilu za vizuli mikuja rap Kwani hii ni kweza rap, nyote,
nyote
You can make it rap, sasa, crazy cane, AY, na break it down Jifanyo wa shop, catches, kilu za vizuli mikuja rap Kwani hii ni kweza rap, nyote,
nyote
Oh yeah, King crazy cane ndani ya nyumba AY ndani ya nyumba Johnny kafanya mambo Prof, Rudy go kafanya mambo